wantiri yamde joy yabbore kamintaji chapande tati kibaru jimodon do dande studio kalangu min Omar Hamad janga toddo masinaje den gondi Amina Hassan ender ko kibaru jidini en kala e wide chagal balde tati ko duro pilake labi lawal chapande nay e dirabal no woni e hore mun do onnana ko bibbe leedi yidube duro kali der majjum nanne biyan alla e makol nokuje estasoje essence der tila beri nokuje mun godde wasobe kange to endam bangale komin namaro kolli ko golla wala mu sadar makko waddata nanne la wala mu leedi niger holli ko gollobe gomnanti mawbe nokani andinde jawdi mu e fande mu endam hojjitide golle kanjum won ko yewtere meden pidinal haltande kare jamir tema yerno kalirno de der ko kibaruji meden bietedo isaka dabore o la take bowdo warde arande mane kepdo mbar jari dum woni e fijo pirtol balli ko wite box non ni ton e fijoji jeux olympiques kam o doni isaka dabore asawe bitido kam woni ko o mayri du e dubi chapande jetati go nani favari joni bien isaka dabore o joda ken neddo latido far fijo pirtol balli ko wite box dum gaddo inde bi leedi niger burtido inde leedi niger fahande yeru no bandi ko bieteddo Seydou Hassimiou ardido komit kawji do filla fijoji pirtol balli ko jeux olympiques le niger bi Moktar Ahmad
Isaka Dabore c'était un grand
Isaka Dabore bi leedi niger non gado fijo cionnol balli mawdo onati dum tariki fijoji cionnol balli so andal leedi niger kanko woni arano kebudo barjar olympique hitane dubi ujunere e kebe jenay e chapande jeddi e didi weltare dum mawne non dun latani leedi niger wakam ton leedi allemagne fijoji olympique di endan gada isaka dabore o neddo lobbono mo rondaki hore wi akanno goddum neddo du lesini don mo wakati fu no tefa ummatore leedi niger di endan nyanya beede yaade yeso jungo makko du no tawa wakati fu der sigilaji gadol fijoji kyonninol balli do endan leedi niger neddo cahido mawdo non mo durwani ko yara leedi niger yeso
le développement du niger
durwo pilaki labi lawal chapande nay e didabal no woni e hore mun do to hoggo durwo ngo nyame chagal balde tati e durwo hakkunde regionji jetati di leedi niger nem nay bibbe leedi yidube durwo ngon jeewira ngo durwo nani ko wobbe mabbe bi salamat kadir kepdo yewtidi dema
buru jare ko sey mate de fondo e mo kan fonda kan de la bona fa kan de la bize na fa sama no kan kan wa kus kan wa kus ni go ate la ni go ate la mora tar ko e manung ta ko e manung chimo an no kan inda gar la bize go bara la bona bore go bara
ko ko suna yi gas
gonga duro gono donno ireno haniri kasen emen nana beldum majjun sanne gammen gi ay hubof ko ada der makko neddo wi ata o hebata na oto neddo fu hebi yettore alla min mi neddo do son kome elata woni wada jan dum heja jan
aya kay laiya law
im kayri se wok minen komin gidi kan won be daro do labi abadaji da illa lamu kunce miden daro duro amma ko sakiti dum endam baylagon wattama amma komin gidi kan won dum
dede mu kamkara
Biani favare joni chagal balde tati ni ko durwo no wada do enda ano mbien pelle warde pelle do durwo be chapande jetato sappo e jena kambe ngoni ko chama hande subana o nyame no heddodi njoyo do so nayo tawa tato agadezi dido maradi dido tilaberi dido difa goto zender wala fey goto kanjum wadi ko hande la sar e hala kakalten kam Nyamei no fotti do e agadez di fadu durwida e doso Golleji den potde waamude der nokku to kange wasete le wura umbanga ko min namaro region Tillaberi dun do ko sabimbini dun woni Allah e mabbugol stationji essence ton endan der o region kolati la wala muno gol gouverneur hoji dum do waddi kujum har ko ndarta filla golleji gbatol kange yeruno bandi min Isa Karim yewtidi e wabbe
mbanga ton men jea golle amen du kan ni woni basol kange mido sotta essence essence hanne litre mu kemetati e hoygu woni men chodo anno men gara emen chonnito meden eela gonnati wallirame sadorna amen dan musala mu hebo ba neddo noydi ya hanokku gonno essence wala de o waladu hala wala himbe
so sin mo goy sino ay wombom bo goyoti essence
min du gollal am kanni won chonnol essence ko station yiji di anda mabba wala no min gada essence korani do min on kanni min gonmi den chonnira himbe de en dari du handen essence on wala fufu group momin basirta kange o essence gollirta machine uno kaje odu gasoil gollirta gasoil on du wala joni min anda fuuni gal min gada
sibay goy kan no riyegi sam ko ne
Abubakar Saibu no gouverneur no mo region Marade jeddire wittinde de o yeyi to endan dan Isa jewede nokkure to kange wasete en daroyde wakkati kejaado kokkaado do endan wasobe kange sako ndelli nande lay nani ko wi Mohamed Mamman wakkati o yanoton
les employeurs d'une manière
basobe kange e moddinobe majje dilli der chakantaraaje den amma tendeje e are mabbe fu noddon dundu sabi ko min yami e garbe ada are mabbe de enda be chankita tendeje mabbe der wakkati mo kaldeten odu ibe dofa masinaaji mabbe di enda ibe chankita tendeje den amma do lawol ko miden garta min gi'i ko tibbe nyirebe gon jeyi cingoy tendeje mu e masinaaji mu no tefa ittude kange min kokki lawol du be chankiti amma ko min gi be puddi hollude dal nyiraku semi lildi sogeji jahaton enda do fowa masinaaji di enda de wobbe bi imin kaden kono wodi wombe no tefa ittude kange de enda der cuccuka min jabata min durwandu hadude
empêche cette tentative
bieni jabe kidde gon utama yaade to suka umma tore gondo no nyiba tawi du o tawa kena e nyibdi der baade gonle arrondissement tabarabe o gallure zender yeruno mer on famminiri o wiide jabe no jabe kidde non dei bien gendarmerie no woni e wadgol widagol fama noydum wontiri nani ko famini kanko biyetedo Abdou Kabirou mer mo arrondissement tatabo zender wi Mustafa Mamansan
ya enna fanki kreze
suka gon kan wonno wasa gaika sai hi ijabe ufade de o mili hano jamde gon kan ni o hebi o adide fa o ya o sonno amma ko min gidi handen kan won himbe pukkin hakkiloji jabe gi ade de enden jabe ufade non ille jamanu maral tuba ko hana ko handen non de urtama amma dum fu hadata himbe gon garowan yewtino dara de godde no godi sey de urti zandarma be jehi ton dari jabe de suka on urti fu be jabi de hema
loktorore kufan le gallure tawa alal bitinga gal woni kongulo hite ummi der mon faale subaka amma dum wadai fu maydo de gineji kewdi yade safareji mbuli yeruno Muhammadu Idi mer mo komini didabo tawa faminiri bandi min Abdullah Osuk
men gari yi ugo wulu gadum der lokotorore safareji e resiji on en fu bulidi yettore alla ko bonnere wadai sanne ganneddo ba goto wulai to safareji indesete e resiji on deno buli sanne gonga safareji guli sanne lokotorore dalirtakini dun tirsino dun hoja labi ko dun wojjine do ko yawi yawi gan himbe no gara gadane safare de en dari du cellal hana filla ko heddo ton no hani safareji din en fudun dara meri e waddobe balla ko watta dun woccina are loktoror de en
hande en subaka onon do der nyamei CSC suudu hawjinde mo jingol e hokkugol habaruji mabbiti hawrinde mudun ko lewru desember do bujinaaji didi e no gay e go dum dombi en hano tobbe joyi kam hawrinde de tuugi domu arande fudo filla jahangal ko be ngadi der region ji redu leydi den fu docteur Kabirou Sani nani ko wi mamman ada do majji
le conseil supérieur de la communication
CSC fedde leydi hawjini filla golle ciude de reji kokkoji habaru watti orde mun naygon jilo der redu leydi dundu gan yewtinaade golle e ciude de reji kokkoji habaru gonno gada kam fudu kaden e etude are e nyanyal gal ciude di andan tawra fodde no datul sappo e nay lawo lamu leydi joddinangul itano dubi ujuna didi e sappo e jetati wi iri dum der yewtinaaki golle den dum wadam filla sigilaaji har ko darata golle kokkol habaru ciude din dowtanaade laabi kawjiidi filla kokkol habaruuji yewtinaade are kisinoji cuuɗi ɗi enden saɗormaaji ɗi pelmaali mbaawi waddande ɗi waɗandu cuuɗi hemre yewtinaaɗi ɗum tawi nder ƴewtinaaki kiidu ko cuuɗi ɗi goɗɗi no tawra saɗormaaji hannde hawrine amin nde enden ni ƴewtinto golle taykaaki gaɗaaɗe ɗe enden misaali golle har ko darata filla ɗowtanaade laabi kawjiiɗi golle kokkol habaruuji karti golle kokkooɓe habaru e kam fuu e filla goynaaki are
nde yaadu yeeso heɓoto nder jimi jamani ɗi Niger yeru no ardiɗo fedde leydi Niger hawdinde filla yimoɓe moƴƴinoɓe jimi on wiri Rafi Mballa yaade to yimoɓe e yiɓoɓe ɓe jiɗa gollal muɗum ɗum sabi bini ko o fi jimi Niger latori ni. Umaru Isufu biyeteɗo Feno nani koye Moktar Hamadou Domadjo.
Gimi de aɗa waɗa ɗum no hani wi'e a ekkitike ɗum pamana ɗum no wodi woɓɓe ba ekkitaki gimi no bawi waɗude ɗum amman no hani wi'e neɗɗo ɓeydi kasen gam pamana no gaɗirta golle maɗa yimoɓe joni ɓe bawta eɓe jehi to wawɓe wallira ɓe kanjum woni saɗornan meɗen mawɗa hanne gimi hano jande hisabu ɗum hana wi'e kan aɗa wawi hawdirde ɗiɗi e ɗiɗi hokkuma nayi kanjum wi'e a wawi ɗum gimi de a yiɗi waɗude ɗum no hani wi'e jaha ekkitoɗa ɗum bawa ɗum pamana ɗum gaɗa mum gimi ko irɗe anani aɗa wawi haali dow majji
ko bisone iri musique ne kashi kana ekke magana
sai garten e yewtere meɗen pindino e nder laawol mara labbal ɗo ley leydi meɗen Niger laawol laamu e laabi dente leyɗe CDAO e imowa tilsini golloɓe gomnanti moɓe andinde jawdi muɗum fadde muɗum hoƴƴude golle dey jawdi iri ndi hen hani andinede Amadou Hassan Diallo jon andal do filla laabi kiite latiɗo directeur ONG Tri Niger nani ko yubal kisasa
laabi mara lobbal démocraci no ƴama golloɓe gonnati mawɓe annina cuuɗi kiite leydi jawdi muɓɓen fantinmen ko yiɗa wi'ede nder majjum
laabi maral démocraci lobbal e laabi dental pelle leyɗe afrique gom laabi hawju dental pelle ɗe enden fuu ƴami ardiɓe golloɓe gomnati mawɓe andina dimma jawdi muɓɓen ko watta maral lobbal heɓo nder leyɗe ɗe enden nder andinol jawdi diɗu no limte ceede laɓɗe ɓaale e ko nandi titta fuu laawol laamu leydi capanɗe tati e joyaɓol joɗɗinagol hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi kawjigol filla golle kuurde compte naabi en suudu kiite leydi mawnu hawjinu filla ƴewtinade jawdi leydi e laawol laamu leydi laso e jeetataol joɗɗinagol hitande wore de enden laabi laamu ɗiɗi ɗi enden kan en kaali mbi'i golloɓe gomnati mawɓe e himɓe leydi gom no kaani binda andina himɓe dimma jawdi muɗɗen ɗo nder leydi meɗen
moy en goni golloɓe e himɓe ɓe
arande ni no woodi ardiɗo leydi ardiɗo suudu députéɓe ardiɗo gomnati e tawaɓe nder gomnati makko fuu ɓe laawol laamu leydi capanɗe tati e joyaɓol limti wi'i andina jawdi muɗɗen députéɓe kan en du no limte nder himɓe ɓe enda amma dalila tefol joɗɗinde maral lobbal nokku fuu nder leydi ɗum waddi ko laawol laamu leydi laso e jeetataɓol gol enden kandu joɗɗina gomnati kandu tuugo dow laawol laamu leydigol enden ko watta tamasor sogeji leydi fuu dekotoɓe e makko tamasor sogeji konoji dow tamasor sogeji konoji ley ardiɓe université ji reedu leydi ardiɓe bureauji ministériji e sarusuji kawjiɗi filla jawdi gollirteɗi nder nokkuje ɗe enden meruɓe communeji kiitotoɓe mawɓe perfet e gouverneur en fuu andina jawdi muɗɗen ɗum du yeeso kuurde compte o enden ko wona no tefe nder majjum kan woni ko watta kalfinaɗo jawdi leydi fuu jango to foɗu foɗugol waɗoy nder kalifa ka waɗana
kande anninol jawdi maɓɓe din hana waɗede e ko saabi
ardiɓe hawju leydi ɓen fuu illa wakkati gatta ardegal leydi ardiɗo leydi kandu nder lewru mum aranu ardegal mum nondu faa ha ministriɓe gomnati du andinol dimma jawdi golloɓe gomnati mawɓe e kiitotoɓe leydi mawɓe ko mu'en kay fuɗɗaka gina tawte no miile nder hitane heere warore de enden amma nde ɓe puɗɗi ɗum hitane fuu no hani ɓe keɗintina andinore maɓɓe de enden
non wontiri on nani yewtere naddunde hakkunde Balkisa Hamidou e Amadou Hassan Diallo jon andat dow filla laabi kiite ɗe wonto kibaruji meɗe fulfulde tili kirtanto jam hirti